midowga ardayda macadka tamam ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waliba ay qabsadeen doorasho lagu dooraday gudoomiyaha ku xigeen sheey ardayda iskuulka say iyadoo tartamayeen ilaa iyo dhowr arday oo dhigadaas iskuulka doorashadu u haytay to heer sare laangaasimiye waliba goobro ku hayay maamulka iyo macallimiinta iskuulka iyo qaybo shir gadiisay ardayda iskuulka walku baradaasa ku dhawaad farqof oo tartamaasi gudoonka ardaydiyan ka dambeyn waliba guulo ratay Mahad Hassan Salaad oo nagadi gudoomiyaha midowga ardayda macadka tamam iyadoona hana kumida ardayda ku hadaleen dareensho doorashada kureeda
ana magayle Rashams Maxamed Hassan anoo ka soo iskuulka tamam geekway baa eedan ka faraxsanaan tii la doorad gudoomiyaha gudoomiyikiiga way baan kaan baliyay doorashadii la dooraday
anoo magayle Asli Maxamed Hassan way arday umay baa arday kumida istikadaas iskuulka tamam way geek eedan ka faraxsanaa gudoomiyaha iyo gudoomiyikiigaanka way balaha hil kuwa isku qaado meeg hil eedan muluso way nasalaha ilaahay garab
anoo magayle Abdullahi Hassan Maxamed Nuur oo ardayda walbaradaas kumida tamam institute of language ye kamay baan ku doorbidanay gudoomiyaha gudoomiyaha xigeen aan in doorannay ma barajeena intiyo sifayle indeelan oo walaayo la saarayoon hiljoon diya ku baan rajeen
gudambeentii gudoomiyaha cusub ee la dooraday Mahad Hassan Salaad iyo gudoomiyaha ku geenka ardayd oo la dooraday Shamsa Abdullah Adam iyo ku hadlayeen sidii uu argayeen guuliyo iyo walyaabo iyo qobada lahaayeen
Salaam ku dib eedeyadan maasintin dhammaan ardayda marti sharafta iyo macallimiinta eedeyadan maasintin eedeyadan faraasina geeka faraday may baa kuma yaa koob kor bogolkiiba bogol eedeyadan faraasina sababtoo ah wali banagaday gudoomiyaha iskuulka tamam Institute of Language and Subjects ilaaha maad iskuulle isbuuan dhan haweenni inuu nagana gudoomiyaha iskuul ka tamam inuu doorana maybani suurtigalay inuu doorna gudoomiyaha iskuulka tamam gudoomiyaha iskuulka tamam wali bana nagaday Mahad Hassan Salaad anoo ardayda maybaan kuma nagay intii doorati intii doorana sharafi karaamiyasiin la intii doorati intii doorana anoo nagadi gudoomiyaha iskuulka tamam maybaan mayba may magmaliin dooran wali baliin doorada inaan qabado hil hil noobliker wal yarme wal wiimu lanki bnaadanke hoob hogaan miswa wallin dibida may balu ku faday in news aku baha minas insha allah anina may barajay doona inena aku ba doona may baray inena aku ba doon hilkay inena aku ba doona gudoominimaday ardayda may bayin doortay inena waliba ha fiirsadan lanku amal qowda insha allah wal qowdnimadiisin in doorteen wala siin qowd doon wal badana bedel doonan insha allah inas koy doonan adu waqtigan yar mar kale inas koy doonan ale masara dhaman wal badana dhaman insha allah eediyadan maas
magaay me balare Shamsa Abdullah Adan me ba kumida hay tartamayalkan tartamayeen gudoomiyaha ku xigeenka eedii eedan ma santiin waan eedan ka faraxsanay intaan leeyin doorada gudoomiyaha ku xigeen tan kale me bardeedan kuma hadaliyay maadaama si quruux badan han ka qayb galeen doorashada waqtiga quruuxdu badan han in hureen dhageysi quruux badan niisiyan insha Allah walaan tabarte macalanka gudoomiyaha han in qorsheen siin qabado doon hoobileedum eedii eedan ma santiin
gudoonku cusub iyo dooradan ardayda macadka tamam iyo hoggaamiyi doon ardayda muddo sanade iyadoona waliba la ku fado inay doodan xuquuqda ardayda iyo inay iska hiraan maamulka ardayda